waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dhacdooyinka yuhuud iyo islaam nacaybka ee dadku ay soo sheegaan ayaa ku sii kordhaysa dalkan Australia, iyadoo kooxaha bulshooyinku ay sheegeen inay aad u sii kordhayeen wixii ka dambeeyey 7 Oktoobar sanadkii la soo dhaafay. Ganacsiyo iyo xafiisyo xildhibaano ayaa dhibaatooyin loo geystay. Sidoo kale waxaa dhacay dibadbaxyo ay dhigeen kooxaha caddaanka isla weyn ama white supremacy-ga la yiraahdo. Meel yar oo Sydney ku taal oo rootiga lagu duba ayaa lagu qoray erayo yuhuud nacayba. Dhammaadkii toddobaadkana ganacsiyo ay yuhuuddu leedahay ayaa lagu buufiyey saddex xagalka guduudan oo hoos u jeeda, taasoo ah astaan lala xiriiriyo kooxda Xamaas oo markii ugu horreysay ka soo muuqatay fiidiyowyo ay ku tilmaamayeen yoolalka Israa'iil ay beegsanayeen. Dukaanka rootiga lagu duba waxaa iska leh Ed Halmaji oo ah sidoo kale nin cunto karinta ka sameeya telefishinada. Wuxuu dhacdadan ku qoray barta bulshada isagoo sheegay inuu sidoo kale helay qoraallo lagu leeyahay waa inaad isjirto macnihii handadaad ah. Qoraalladaas oo albaabka hoostiisa loo soo geliyey, Alex Fridgkin waa la gudoomiyaha golaha yuhuudda ee Australia, wuxuu sheegay in yuhuud nacaybku socotay wixii ka dambeeyey Oktoobar 7-deedii iyadoo ganacsiyo yaryar oo yuhuuddu ay leedahay la qaadacay.
We've seen many Jewish businesses, small businesses targeted in this way, coordinated campaigns to boycott
life. Waxaan aragnay ganacsiyo badan oo yuhuuddu leedahay, ganacsiyo yaryar oo sidaas oo kale loo beegsaday. Waxaa jira olole abaabulan oo lagu qaadacayo ganacsiyo iyo hay'ado waaweyn. Inta badanna runtii dhaawac ayay arrimahaasu geysanayaan. Waa ganacsiyo Australia oo bulshada qayb ka ah, ayuu yiri. Waxaa sidoo kale sii kordhayay dhacdooyinka islaam nacaybka oo lasoo warinayo ama lasoo sheegayo. Madaxa hay'adda diiwaangelinta islaam nacaybka Australia, Nuura Amaat, ayaa sheegtay in xogta la hayo ay muujinayso in islaam nacaybku uu kordhay 600%.
Visibly Muslim women like myself who, you know, have been viciously verbally and physically assaulted while
haweenka muslimnimadu ka muuqata sida anigoo kale oo sidaad ogtahay si xun oo jireed ama hadal ahaan loo weeraro iyagoo dukaamada ama goobo kale ku sugan ama hawl maalmeedkooda caadiga wata. Waxaa jira haween feer ama gacan loo qaaday, qaar xijaabka laga qaaday. Waxaa sidoo kale aanu aragnay ganacsiyo iyo ururo muslimiina oo helay isgaarsiin nacayb iyo handadaada ama hanjabaado ah, sida telefoonna loo soo diray iyo waraaqo loogu hanjabayo. Melbourne, xafiiska xildhibaan ka tirsan xisbiga Labour-ka sidoo kalena ah ergeyga isdhexgalka bulshada Peter Qaliil ayaa lagu buufiyey rinji guduudan. Sidoo kale waxaa xafiiska la geliyey ama lagu shubay walxo aan la aqoon waxa ay yihiin. Mr Qaliil ayaa ABC-da u sheegay in urka walxahaasi lagu daadiyay xafiiskiisa ay yihiin wax aan loo adkeysan karin.
You couldn't even from the outside, it was very difficult, so people went in the hazmat team.
Hatta adoo dibadda ka jooga xafiiska ayaadan u adkeysan karin urka walxahaasi, ayuu yiri. Marka dadku waxay xafiiska ku galiyeen dharka waaweyn ee kiimikooyinka loogu talagalay oo qofkoo dhan daboolaya, iyo weliba maaskiga wejiga lagu xirto, weli waa la baarayaa waxay yihiin. Goobtan waa goob dembi ka dhacay, ayuu yiri. Dhanka kalena, magaalada ku taala xadka u dhexeeya Victoria ee New South Wales ee Karawa ayay koox raga oo wejiyada soo qarsaday ku qabteen dibadbax. Kooxahan oo ahaa kooxaha caddaanka isla waaweyn ee white supremacy-ga la yiraahdo.
We will never stop fighting for our people. We will never stop raising awareness.
Weligeen ma joojinayno inaannu dadka ku wacyigelinno xaqiiqda ah in dadka caddaanka ah ee magaaladan, kuwa waddankan iyo adduunka oo dhan, si tartiib tartiib ah loo bedelayo loona ciribtirayo, ayuu yiri qofkaasi. Premierka gobolka New South Wales Chris Minns ayaa cambaareeyay dibadbaxan, isagoo ku tilmaamay kuwa ka qayb qaatay inay yihiin kuwo kelinima hayso daciifna ah.
This is a slippery slope. If you start allowing this kind of appalling racist behavior into your community,
tani waxay noqonaysaa, buu yiri, tusbax furtay haddii aanu bilowno inaanu u ogolaano bulshadeena habdhaqankan noocan oo kale oo cunsuriyadda ah. Waxay noqonaysaa cudur aysan suuroobaynin in la daaweeyo. Waa sidaas waxa jira, ayuu yiri, waana cunsuriyad xun. Waxaa soo baxaya wara sheegaya in dhibaato loo geystay ganacsiyo ay bulshada yuhuuddu leedahay. Mar kale ayaan leeyahay, waa wax laga naxo oo loogu talagalay sidaan aaminsanahay in bulshadeenna dhaqamada kala duwan lagu kala qaybiyo. Susan Lee oo laga soo doorto kursiga Farrer ee magaalada Corow ay ku taal ayaa ABC-da u sheegtay in kooxdani ay beegsatay magaaladan taariikhiga ee Corow oo aad loogu yaqaan inay tahay meeshii federaalku ku dhashay, iyagoo u isticmaalayo olole ay ku doonayaan inay ku kala qaybiyaan kuna abuuraan nacayb bulshada dhexdeeda.
They're hiding their identities. That's what they do, these isolated minorities.
Wejiyadooda iyo haybtooda ayay qarinayaan. Waxaas ayay sameeyeen kooxahan go'doonka oo tirada yar. Waa in farta lagu fiiqo, waa in la cambaareeyo, waa in la ogaado cidda ay yihiin. Haddii ay jiraan dacwooyin lagu oogi karana, lagu ooga, ayay tiri Susan Lee. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.